Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanyero nkuko bisanzwe ni ikiganiro muri isanga uyu munsi w'icyumweru twahariye ibikorwa by'urubyiruko. Radio Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi kuri Facebook no kuri YouTube VOA Radio Yacu. Ndibutse kandi ko mushobora no kutugezaho inama, ibitekerezo ndetse n'inyunganizi mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese nongere mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi twabatumiriye umuhanzi, uyu muhanzi w'umunyarwanda uririmba indirimbo z'Imana n'iz'ubumwe n'amahoro, ni organiste compositeur, akaba ari Kizito Mihigo. Muze mwese rero muganire nawe nkuko nabibabwiye, muduhe nomero zanyu za telefone tubahamagare, hanyuma tubahe ijambo mubashe kuganira kuri byinshi bitandukanye akorana n'urubyiruko. Nagira ngo rero mbanze muhe ikaze Kizito, ikaze. Ngushimiye kandi uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ntago turimo kukumva neza ariko.
Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe mu kiganiro.
Murakoze rwose. Mu gutangira, mbere yuko dutangira nk'uko nari mbivuze, hari indirimbo uririmba nyinshi, ni indirimbo z'Imana zivuga amahoro, ubumwe, kubana neza. Nagira ngo mu gutangira mbanze nguha akanya ubanze wibwira abatwumva mbere yuko nabacishizaho kamwe muri utwo turirimbo. Kizito ni muntu ki?
Murakoze. Ndi umuhanzi nk'uko mwavuze, ndi umuhanzi w'umukristo ndiri muri Kiliziya Gatolika. Hanyuma kuva nkiri umwana nkiga indirimbo za misa ziririmbwa mu misa, ariko nagezeho mpinda n'izindi zishobora kuririmbwa hanze ya misa, ariko zose zisanga zishingiye ku kwemera kwa Gikristo. Zigamije gufasha abantu gusenga, ariko zigamije no kubaha ubutumwa bwo kubana neza muri rusange. Ndi umuhanzi rero nagize n'amahirwe yo kubyiga, nagize mu Faransa mu ishuri ryitwa Conservatoire de Paris, kaba ari wo mwuga ndumva ari uko nabivuga.
Birasobanutse. Hanyuma ni uvuze ko ari indirimbo nyine za Gikristo, kandi kwa bitangiye kera, ni ukuvuga kwa bitojwe n'umuryango, tuvuge kwa kundi abana bari batoya bajya kuririmba mu kiliziya cyangwa se guhereza padiri, ni naho byatangiriye.
Navuga ko buriya abahanzi bose batangira babikunda, kubikora bikazaza nyuma. Nanjye nabikundiye mu kiliziya kuko ndi umwana, navukiye ahantu twikiriho muri Nyaruguru, n'ahantu hazwi kwemera kwa Gikristo kwihariye, kubera n'ibyagiye bihabera mwagiye mu byunzi by'amabonekerwa Bikira Mariya n'ibindi. Nagize rero amahirwe yo kuvukira muri iyo anvironima cyangwa muri iyo aho hantu hari ukwemera, abantu basenga cyane, misa rero najyagamo zose zabaga ziririmbye, ngakunda indirimbo z'amakorali, papa wanjye ndetse niwe wayobora agakorali Kibeho, bigatuma rero nanjye mbikunda. ntabwo wenda kuba na data yarari muri iyo korali yumva nagize hari ibyo byatumaga nanjye mbyibonamo ariko natangiye noneho kubikora kugerageza kubikora no kujya kugerageza gucuranga kuririmba ndetse no guhimba nyuma ya Jenoside mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu.
Yee nagira ngo dushyireho akaririmbo kamwe mu gutangira ariko yenda tuze kuyigarukaho nyuma, reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho amahoro y'Imana nk'uko wowe wagize amahirwe yo kugira umuntu ukubera nk'intangarugero cyangwa se inkingi mu byo ukora ubu ngubu, reka badushyireho iyo ndirimbo. Indirimbo ya Kizito Mihigo hariwe turi kumwe nk'umutumirwa mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi avuga amahoro y'Imana. Kizito, warutubwiye ko watangiye kwinjira neza neza mu byerekeranye n'ibikorwa byo kuririmba nyuma ya Jenoside. Iyi ndirimbo nayo irabigarukaho, ariko muri makeya ubutumwa utanga muri iyi ndirimbo ntituri bushobore kuyikina yose ngo irangire, ariko dushobora kuza kubigarukaho nihaboneka akanya. Ubutumwa muri makeya utanga muri iyi ndirimbo ni ubuhe?
Muri uku kwezi kwa cumi na kabiri itangira Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yakoze ibirori byo kwishimira umusanzu wayo mu mibanire myiza y'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside. Kiliziya ireba ibyo byagerageje gukora, ireba n'ibisigaye. Antuka Kiliziya nayo nk'umuryango w'Imana wigisha abantu gukundana no kubana neza mu mahoro, yagerageje gukora ikintu nakwita nka bilan gusesengura no kwishimira ibyo yabashije gukora umusanzu yatanze mu bwiyunge bw'Abanyarwanda aho bigeze. Ubwo rero nanjye naravuze nk'umuhanzi w'umukristu ukunda cyangwa ukururwa by'umwihariko n'iyo nsanganyamatsiko y'ubwiyunge ndetse n'amahoro, ndeka nifatanya na Kiliziya mu gushimira Imana mbere na mbere iyo yafashije abantu kongera kubaho no kubana muziko byose rwose tubikesha Imana mbere na mbere. Uwakorera iyi ndirimbo yaje ari isengesho rishimira Imana ko yaduherekeje, nk'uko mbivuga muri iyi ndirimbo nyine, ko yaduherekeje muri iyi myaka 25 ishize kandi dukomeje kuduherekeza.
Yego, ndabona abakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara, ariko mbere yuko tubakira nagira ngo muri makeya tuganire ku bikorwa ukora nk'umuhanzi ukora mu biruhuko, cyane cyane ibiruhuko bisoza umwaka. Guhera mu mwaka ushize mwatangiye kwigisha urubyiruko gerekeranye no kuririmba, umwuga mumazemo igihe musobanukiwe, watubwira muri make uko icyo gitekerezo cyakujemo?
Yego, ni ukuvuga ubundi hari abantu bakunda kuririmba, bakunda muzika muri rusange, ariko batazi ibyo bakunda ibyo ari byo. Reka mbasobanurire, wenda hari abantu, umuntu wese akenshi abantu bagiye mu misa korari gatera indirimbo barayikiriza, akenshi bajya muri urubyiruko rujya muri za boite de nuit babyina na rwo rukabyina rukaririmba. Ariko wababwira ati ibyo bintu mwaririmbye byandikwa bite? Babyandika bate? Kuko muzika igira uburyo yandikwa ku buryo mu buryo bwa gihanga, ugasanga ntibazi kubyandika. Ni nka kwa kundi rero nigeze kubivugana n'umunyamakuru wanyu mu gihe gishize, ni nka kwa kundi usanga umuturage atunze isuka agahinga akajya mu murima akihingira, urumva ushatse wamwita umuhinzi. Ariko ntibibuza ko burya habaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi, umuntu akaba yaminuza akazamenya uwo mwuga mu buryo butukumbuye. Muzika nayo kuba umuntu batera indirimbo akikiriza ntibivuga ko burya bayizi. Muzika ni ubumenyi, umuntu yiga mu ishuri akiga uburyo yandikwa, akiga uburyo isomwa. Nababwira ko nk'ubu ikintu ndimo, ikintu ngamije nari naragamije ntangira kiriya gikorwa, ni ukugira ngo mu rubyiruko rw'u Rwanda tugire abantu bazi gusoma amanota ya muzika. Amanota ya muzika ku batabizi ni ibimenyetso bihuriho n'isi yose. Umuntu yandikamo indirimbo ku buryo yandikiye mu Rwanda ashobora kuyohereza muri Amerika bakayiririmba nk'uko mbishaka kandi ntagiye kubigisha. Ubwo bumenyi rero nibwo nashakaga guha urubyiruko rw'u Rwanda, kuko abenshi bakunda muzika ariko nyine ntibazi kubyandika, ntibazi no kubisoma. Ibyo bimenyetso nashakaga gufasha abana kugira ibiruhuko byiza. Muri iyi minsi mu Rwanda hari ibibazo byinshi mu rubyiruko bavuga, ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ibibazo byo gutwara inda zitateguwe n'ibindi, ku buryo yewe n'abarebye nsanga bishobora no kuba biterwa n'uko iyo urubyiruko ruri mu biruhuko biba bidafite ikintu bihugiramo rukunze kandi kikifitiye akamaro. Ndavuga ni reka amasomo ya muzika azajya ari ikintu bahugiramo bakunze, kuko urubyiruko hafi ya rwose rukunda muzika. Noneho bameze agira ubwo bumenyi, ariko binabafashe igikorwa.
Yego Kizito, ni igitekerezo cyiza. Hariho gushaka gukunda, hariho gukunda umuziki, ariko hariho no gushobora. Abo bantu nabo kandi kumenya gusobanukirwa. Abo mwigisha mubatoranya gute? Ni abantu nababizanira kubera ko babikunze, cyangwa se mufite uburyo mujya mu mashuri cyangwa n'ahandi haba hari abana benshi mugatoranyamo abafite impano?
Yeye bo dutanga amatangazo buri gihe uko abana bagiye kuza mu biruhuko. Dutanga amatangazo tubwira abana ko umwana uwo ari we wese wiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri Kigali, ubu ngubu twari tukiri muri Kigali n'ubushobozi bwacu bwatugarukirizaga, ashobora kuza akiyandikisha. Nta kizami tubaha mbere yo kwinjira, kuko tuba tubizi ko bose abenshi bashaka gutangirira kuri zero. Ni ukuvuga ko dutangira bose tubaha ubumenyi bw'ibanze, ibyo nakwita notion de base. Noneho ubwo bumenyi bw'ibanze ni ukwandika ayo manota, tugatangira hasi rwose ku byo bita do re mi fa sol la si do. Ni nk'uko umuntu atangira gusoma no kwandika batangira ku nyajwi u o a e i, natwe dutangirira hasi. Noneho bamara kubona icyo nakwita notion de base, yari nacyo cyiciro urebye tugiye kurangiza ubu ngubu, bakaba batangira noneho no gutekereza gucuranga, no gutekereza se kuba ba umuntu havuga ati reka ndebe niba naba umuhimbyi w'indirimbo. Kuko buriya muri muzika habamo imyuga myinshi, habamo uhimba, harimo uririmba ufite umuhogo mwiza, harimo ucuranga, harimo wandika, amagambo y'indirimbo uzi kwandika amagambo abantu barimo kumva n'amagambo meza hakaba n'umucuranzi ni imyuga myinshi umuntu ushobora guhitamo umwe nyuma ariko wabanje kugira ubumenyi bw'ibanze bugusobanura icyo muzika aricyo
yego reka noneho ubwo twakiriye abakunzi b'ijwi rya Amerika twibutsa kandi aba turi kumwe muri aka kanya ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru ahanini twagihariye urubyiruko cyangwa se ibikorwa by'urubyiruko ibikorwa bakora buri gihe bibashaka kureba uko bakwiteza imbere cyangwa se uko bateza imbere n'igihugu ku murongo wa telefone dufite Leonce aradutegereje amaze akanya wakoze kutwihanganira Leonce
nuko murabo kwihanganirwa
urakoze cyane
byose
urahagana hehe
kuchurundi
yego
nuko ntangwe yo gushimiraho abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika bose bavakagera mu mpande zose zisaho baherereye
reka ngushimire nanjye mu izina ryabo
ndabasahiraho mwaka mwiza muze mubone ize mushaka mu rugo ho mu bikorwa bya misi yose Imana izibarinde
yego yego nawe rero wose kimwe n'umuryango wawe n'inshuti
nuko ntaho ndashinga ariko nizere muri 2020 ne kuzashinga
umuryango ariko n'umuryango mugari
bose baragiye ga none sigaye ndi nigiye nga urumva ni dance
ihangane ni tanje koko ihangane no gushaka
inshuti none ndirimbo ho asohora yasohoyeho zirafasha abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye zirabaremesha hari muri Demire Kenze niho Thomas Kamirindi yampa indirimbo ye
yaguhaye indirimbo ya Kizito
Kizito
yari ni iyihe
yavuyeho muhezize kuvuzaho yarafashije cyane irantumaho nakomeza ibyizigiro kwihanganira ibimbayeho byose none ndamushimire cyane ndamutumira ko natembera mu gihugu cy'u Burundi nanjye ndifuza ko ahazaba ari hose nzashikaho kumureba ndamwibaze kuko ndamukunda cyane
aza gusanga hehe urubahagara w'Ubujumbura
ndi Bujumbura ku mugwa mukuru niho ndi
yego ubwo twizere ko muri uyu
mwashimiye cyane rwose Imana izimufashe umuryango we n'igihugu cyatuyemo Imana izimugirire neza azarangize n'umwaka mwiza ndamukunda cyane Thomas Kamirindi ubunda mukize rwose nimba ari muri ubunda mukize rwose nawe yarambaye hafi mu mwaka wa 2019 arandemeshe ivanye n'ibihe Imana izibagirire neza
ye nawe ubwo nzamusuhuza ejo uyu munsi ntabwo yakoze ari mu karuhuko ka weekend
none nizasohoka iyo ndirimbo so sinzi ko mwayinyoherereza sinzi nyine zagenda mwaba mukoze cyane
sawa turari kuri WhatsApp
yego
sawa ubwo turaza kuyikoherereza niyaboneka n'akanya turaza kuyishyiraho tuyivuze ku buryo burambuye ariko reka tukwifurize ko nawe ubwo bavuze ko utarashinga umuryango ariko ko muri uno mwaka hari icyo wageraho
ndibuka ko kako David Vente ndahashitse naho bona ibihe
oyo uzahashika yeye uzahashika reka ngo Kizito rero ubwo agira icyo avuga ku byo umubwiye Kizito wumvise Leonce niba hari icyo wamubwira
yo namubwise ndamushimiye cyane kandi nanga ndamusuhuje mwifuriza umwaka mushya muhire n'ibiro byiza bya Noheli nizeza ko rwose umunsi bizashoboka ko njye gutaramira Burundi azabimenya akabura iki gikorwa
nuko nzahagera nanjye uzaba uri hose
ujye bibihe byiza rero Leonce reka
nuko Imana ibandindire
na twakire Jean Marie
yombi
urahagana he
ubu tuvugana ngende mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mukomere cyane
mukomere
hanyuma urifuza kugira icyo ubaza Kizito cyangwa ni intererano cyangwa igitekerezo
oya ni igitekerezo no kumubaza nabyo birimo igitekerezo ashaka kumuhana n'ikibazo yenda nimba ariko nabyita nagira ngo mbaze nimba yenda hari indirimbo azongera kudusohorera yenda zijyanye n'icyunamo kubera ko mu gihe yenda amaze afunguwe nimba ariko nabyita cyangwa avuye mu kasho sinzi yenda nimba hari ubutumwa yenda bwihariye yenda bujyanye no kwibuka yakongera kuduha. Hari abakunzi benshi twari tumutegereje tumukunze dukunda yenda ibihangano duha, ariko ubu ngubu twumva yenda mu Rwanda atari kwigaragaza cyane. Ni iyihe mpamvu iri kubitera ko tutari kumubona cyane muri muzika nyarwanda? Kandi turamukeneye cyane, turamukeneye aratwubaka, arimba indirimbo nziza rwose zikatwubaka bamwe mu bantu nk'urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo mu Rwanda dukunda. Ariko ntabwo turi kumubona cyane, ntabwo ari kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga cyane. Ubu ngubu dusa nk'aho yazimye ukuntu, ntabwo tukimwumva cyane, n'ibihangano byiwe ntabwo bigisohoka cyane ku maradiyo. Sinzi impamvu wenda yatubwira bishoboka kubwira, akadusobanurira mu buryo bwimbitse.
Hanyuma icyo ni igitekerezo, hari ikibazo ubwo wakivanze n'ikibazo bibaza niba bazabakorera indirimbo. Sawa, urakoze cyane Jamari.
Murakoze nawe
Kizito. Jamari musubize.
Cyambere arabaza niba mu cyunamo hari indirimbo nteganya kuririmba, ahubwo uko bisanzwe nta cyunamo kijya kiba ngo niyo kwifatanya n'abanyarwanda no mu kwibuka ku nshuro ya 2025 uyu mwaka turi turangiza nifatanyije n'abanyarwanda indirimbo ebyiri yitwa Kubabarira ntibivuga kwibagirwa n'iyitwa Abarinzi b'amateka. Akenshi kuki tutakizumva cyane ku maradiyo? Ibyo rero ntabwo aribyo yabibaza, icyo yabaza ba nyiri amaradiyo, kuko ntabwo twebwe dukora ikijyanye no guhimba indirimbo tukayishyira ahagaragara, ariko ntiwajya kubwira abantu ngo nyabona mujye mu nzira badashaka igihe babona wenda itajyanye na gahunda bateguye gucishaho. Ntabwo mu by'ukuri icyo kibazo mbajije ngo kuki bitakumvikana ku by'amakuru, ahubwo abanyarwanda ntabwo ari uwa mbere bimbajije, ariko bajya babibaza ayo maradiyo. Ahubwo basize ko dushaka igihangano runaka kuki mutakikiriza, kandi hano mu Rwanda hari uwo muco wo guterefona ku maradiyo abantu bagasaba ibyo bifuza. Ndumva bajya babibaza maradiyo, kuko jyewe ntabwo akazi kanjye nk'umuhanzi kagarukira mu gusohora. Niyo mpamvu wenda bagabanyije gutambutsa ibihangano byanjye, nibo babisobanura.
Sawa, birumvikana ko ari amaradiyo nyine ahitamo indirimbo zo gucuranga, ubwo kuko babisabye babibajije nibo bashobora kubaha igisubizo. Twakire na Ngabo, turi kumwe.
Ndabumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Ndi muri Tanzania. Mwiriwe neza.
Mwiriwe, umwaka mwiza kandi.
Watwese.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite ikibazo, nashaka ko mbaza mutumire kwa ubwambere ndabanje kumuramutsa.
Niyo arakumva?
Yego.
Hama ikibazo cyane nari ifise mu bijyanye yego n'umuziki wiwe ariko arakora, nashaka mbaze nk'imigambi yaba afise muri uyu mwaka tugiye gutangura wa 2020 ibiteramo dufugeme n'ibindi nk'ibyo bintu nk'ibyo yaba ariko arategura, kandi yaba ariko ategura ikindi giti cyoteza imbere urwaruka ruri inyuma yiwe mu bijyanye n'umuziki. Ibibazo byanjye ahanini n'ibyo.
Ngabo, wakurikiye tutangira ko tuba turimo kuvuga ko yari arimo kwigisha urwaruka abana mu byerekeranye n'umuziki mu bihe by'ibiruhuko. Reka ariko muhe umwanya kwibwirire icyo zitusubiza. Ngabo
arasa nk'ubaza imishinga mfite muri uyu mwaka ugiye gutangira, nagira ngo mubwire ko maze umwaka rwose unarengaho ibyumweru bike ntangiye ibitaramo tubune muri diyosezi zitandukanye z'u Rwanda, mu maparuwasi atandukanye agize diyosezi z'u Rwanda. Ntabwo irarangira, ariko ndateganya kuyirangiza kuyishoza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Iyo turunayo indirimbo z'Imana muri paruwasi zitandukanye niyo nahaye agaciro mbere na mbere kuko numvaga abantu bagomba kwibuka uwo ndiwe ndi umuhanzi w'umukristo gaturika nashakaga ko iyo itanki cy'abantu batagizagirwa hari abantu bajya abitirangiye nabanje gukora iyo gahunda yo gutaramira abakristo bari bankumbuye ubu rero nzarangiza icyo gikorwa cyo kuzenguruka amadiyoseze mu ntangiriro mu mezi ya mbere y'umwaka utaha nirangiza niko nzategura igitaramo cya rusange noneho cya kindi cyishyuza abantu bakishyura umuntu wese akaba ashobora kuza n'indirimbo zitari za kiliziya noneho zikaririmbwamo nyuma yabyo ndizera ko yaravuze ibyo uburyo mfasha urubyiruko ngira ngo ntiyatangiranye natwe ariko ndizera ko iri shuri twatangiye rya muzika rizagenda ryaguka ubwo niko ngenda mbiganira n'abandi bashobora kumbera abafatanyabikorwa ku buryo bitazaguma i Kigali gusa ahubwo uyu mwaka utaha uzarangira byibura nko mu mijyi itanu ikomeye yo mu Rwanda ni ukuvuga wenda Muhanga Musanze Gisenyi Kigali evidama wenda no mu Ruhango n'Ubutare se mu mijyi ikomeye y'u Rwanda hazaba hari ahantu abana bigira muzika mu biruhuko ku buryo umwana azajya muri vakanse aho ari hose mu Rwanda avuga ati nzagira ibiruhuko byiza ndi kumwe n'abandi banyeshuri twiga muzika ku buryo mbese biba umuhigo n'abanyeshuri bazajya bava ku ishuri babwira ngo mama nimba uwa mbere nintsinda amashuri muzampemba kujya kwiga umuziki reko biga ikintu cy'umuco mu Rwanda urumva rero ndizera ko nzagenda byaguka nicyo cyifuzo mfite kuri uyu mwaka utaha
mwari mwabikomejeho dutangira muvuga ko mukorera muri Kigali kugeza ubungubu kubera ubushobozi nashatse kubaza niba muteganya ko kuzajya n'ahandi mu bindi bice by'igihugu mu ntego mwari mufite cyangwa se mufite mu bijyanye n'uyu muzika mu rubyiruko hari cyo mugarutseho cy'abafatanyabikorwa babafasha cyangwa se abatera inkunga muri uyu murimo mukora ndumva harimo na minisiteri y'urubyiruko muri iki kintu mwavuze ashobora kuzamo y'urubyiruko ashobora kuzamo iy'uburezi ashobora kuzamo n'iy'ubuzima yazamo bitewe n'uko hari abana bashobora kuyoba bikagira ingaruka ku buzima bwabo izo minisiteri zitandukanye n'izindi cyangwa se n'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi murateganya kuzegera kugira ngo murebe ko babafasha muri uyu murimo
cyane batarimo cyane ndagateganya kubegera gusa nashatse kubanza gutangira kuko akenshi umuntu arimo agenda avuga umushinga utaratangira ntacyaragerageza gukora abantu ntibabyumva nashatse kubanza gutangira kugerageza gukoresha imbaraga nke zanjye nkagira aho ngeze noneho nkajya ngenda kubwira abantu ngore iyo imbaraga zanjye zigarukirane mu nyunganire ku buryo rero nta gushidikanya ko muri uyu mwaka utaha tuzegera izo institution izo nzego za leta ariko noneho n'inzego zitabikorera ndetse n'imiryango itari iya leta nayo yita ku bana ndetse no ku burezi
radiyo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone dufite Nisabwa Abdul naryumvise neza izina ryawe
niyo mazina yanjye
yego ufite ikibazo cyangwa ni inyunganizi
murakoze radiyo ijwi rya Amerika kuduha uyu mwanya tugatanga ibitekerezo tukabaza n'ibyo tuba tutabasha kwiyumvisha uko mpora mbivuga radiyo ijwi rya Amerika mwaduhaye amata natwe ntituzabima amatwi
ndakoze cyane ndagushimiye
reka ntangire nsuhuza bwana Kizito Mihigo muraho neza
neza
umwaka mushya muhire kuri wowe n'umuryango wawe hamwe n'inshuti zawe muri rusange
cyane kandi
bwana Kizito Mihigo mvuze yuko uri umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bafite abakunzi benshi ntabwo naba nciye nk'amabere nagira ngo nkomeze nshima ibikorwa byawe bya muzika ariko ikibazo dukunda kugira ndi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali umurenge wa Rusororo nashakaga kukubaza ese ni kuki mutajya mumanuka ngo mwegere abakunzi banyu ba hano mu byaro mukigumira iyo mu mijyi kandi mvuze yuko mu cyaro ariho muba mufite abakunzi benshi ntabwo naba nibeshye tukitwa n'irungu ikatuyobera
Abdu urahishiwe ariko urahishiwe nta guciye mu ijambo urahishiwe yavuze ko narangiza tourne y'indirimbo z'Imana mu maparuwasi azaza akabasanga namba
Nukuri kose Kizito Mihigo ni umuhanzi mu Rwanda kandi dukunda twemera n'ibihangano bye bitewe n'ubutumwa batanga Ikindi kibazo nashakaga kumubaza hari indirimbo aherutse gushyira hanze ivuga ngo aho kuguhomba yaguhomba ese Bwana Kizito iriya ndirimbo ubutumwa burimo abashakaga gutanga ubuhe butumwa ese washatse kuvuga iki hariyo kuko ni indirimbo nziza birumvikana niyo uyicuranga ubahumva rwose iryoheye amatwi ikindi nashakaga kubabaza cyangwa kubatuma nk'amwe abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika nagira ngo muzadushakire uwahoze ari umukinnyi w'u Rwanda mu Mavubi Jimmy Gatete muzamudutumirizeho nawe aze muri studio kuko ndahamye ko ari umuntu wubatse amateka mu mitima y'abanyarwanda murakoze radio Ijwi rya Amerika umwaka mushya muhire
yego namwe namwe ugire bihe byiza umwaka mushya muhire
yego namwe kuri twese
yego yego Kizito ibyo Abdu avuga urabivugaho iki
iyo nabyumvise yatangiye ashima ibikorwa byanjye avuga ko bimufasha bifasha n'abanyarwanda benshi kandi ko bankunda ari benshi nagira mushimire noneho abaza impamvu ngo tutamanuka rwose ngo tugere mu byaro tubataramire nabo tubashushurutse ahubwo ugasanga ibitaramo byinshi birabera mu mijyi nyamara ibyo avuga nibyo ku bahanzi bose usanga iyo ibitaramo biteguwe usanga koko wa mugani hibandwa mu mijyi ibyo avuga rwose ndumva ari byo kandi ugasanga impamvu itera ni uko wenda ibyo bitaramo biba bigamije kwishyuza amafaranga bakavuga bati nitujya mu cyaro nta mafaranga dushaka ari buhaboneke ugasanga ni iyo nyungu y'ifinansiyo iyo nyungu y'amafaranga niyo abantu bagenda bareba cyane ariko wa mugani dukwiye kujya twibuka njyewe ku giti cyanjye muri uyu mwaka narabikoze amaparuwasi menshi nagiye nsura ni amaparuwasi yo mu cyaro ntabwo ari amaparuwasi yo mu mujyi kugira ngo wa mugani abakirisitu dore ko noneho ibyo bitaramo nk'ayo maparuwasi byo bijya bitanagamije inyungu nagiye negera amaparuwasi yo mu cyaro nagiye par exemple paruwasi yitwa Imutete muri diyosezi ya Byumba nasuye Kibeho muri Nyaruguru nagiye Nyamagabe nagiye ahantu nagiye nagerageje kugenda njya mu madiyosezi nagiye Rwamagana ni ahantu hatari mu mijyi cyane ariko hari abakristu nanone bangaragariza ko bankeneye ubwo ngubwo wabuze nawe uko yavuze buriya ni intangiriro n'ibikorwa byo hanze ya Kizanza ngenda ndeba nanone ahari apeli z'abantu benshi aho bavuga bati turagushaka abariho duhera noneho rero icyo namubwira cyo doko kuri icyo ndabizirikana ndabizirikana ko bikenewe kurushaho kwegera abantu batari mu mijyi kugira ngo nabo tubageze ibihangano byacu n'ubutumwa bwacu ikindi yavuze rero yabazaga indirimbo yanjye yitwa aho kugomba guhombya nasohoye mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize ni indirimbo y'Imana indirimbo ya gikristu irimo ubutumwa bwo kugarukira Imana inyikirizo yayo iravuga ngo aho guhomba yaguhombya ugasubira kwisuka ugatangira bushya yakwemera ugatakaza ibyo yakugabiye byose ariko ugahindukira ukayigarukira nka wa mwana w'ikirara icyo nashakaga kuvuga ni uko abantu muri iki gihe iyo kubera ko tuba duhugiye cyane mu gushaka iby'isi ejo nzamera nte abantu bashaka amafaranga abantu bashaka bari mu mashuri mu tuzi dutandukanye rimwe na rimwe nk'umuntu wemera Imana asanga ibyo iyo mihihibikano y'isi igenda ikubuza umwanya cyangwa igabanya umwanya twageneraga Imana umubano w'Imana ukagenda uyoyoka kubera uburyo twahobeye isi n'ibyayo nkavuga ngo rero Imana nk'umubyeyi kuko ikishyira imbere cyane n'uwo mubano wayo nayo dore ko ari nayo iguha ibyo bintu iyo ibonye byakubereye ikigirwamana muri iyi ndirimbo ndirimba mu gitero cya gatatu iyo byabaye ikigirwamana yakwemera ibyo bintu ukabihomba akanya gato kugira ngo wibuke aho bikomoka uyigarukire wongere usubire ku isoko
none biko zarabigusubiza no kuvuga ngo aho kuguhomba aho kugira ngo Imana ihombe umwana wayo wawundi wararukiye nyine mu iraha ry'isi cyangwa mu bintu by'isi yakwemereka muhombe ibyo bimurangaza ahubwo noneho akayigarukira akaba yabona noneho n'uburyo kuko hari ikintu ubuvandimwe wanjye umukristu w'inshuti akunda kudukunda kuvuga cyitwa kubaho ipfuritse kubaho umuntu apfuritse kubaho umuntu apfuritse ni ukubaho icy'ingenzi ari cyaho umwanya wa nyuma na niba itari ingenzi akaba ari byaho umwanya cyane ni ukuvuga ko nk'iyo nk'ibyo bintu lo materiyeli ibintu amafaranga iby'isi ugasanga by'ibifite umwanya ukomeye noneho rusanzwe mbere muri buzima cy'ubuzima busobanuye cyangwa Imana yatanze ubuzima ikaza ku mwanya wa nyuma icyo gihe umuntu aba ariho acuritse urumva rero icyo bigamije mu by'ukuri ni ugucurukura abantu bagaha icy'ingenzi bakagira umwanya wa mbere hanyuma n'ibintu bikaza ahubwo bifite noneho icyanga
mbere icyo kubaho bacuritse
kuba umuntu acuritse ni bibi cyane biragatsinda
oya ni bibi niyo umuntu yabifata mu buryo busanzwe kugenda ku mutwe
nabwo nibyo rwose
reka dukomeze twakira noneho Innocent uranyumva uri ku muhanda Innocent ntago tukumva
ndabagenze ndi kuri moto nje muri mutari kwa muganga munyihanganye nagenze ndakumva neza
nizeye ko atari wowe uyitwaye ariko ngaho gerageza kugira icyo uvuga twumve nitutabasha kumva ubwo turaza kukwakira nyuma ntihaboneka kandi wifuzaga
noneho ngewe ndashimira Kizito Mihigo mu bikorwa ari kugenda agaragaza hirya no hino mu gihugu akenshi ndashimira ko ari kugenda afatanya n'amakorari n'umugabo atandukanye ariko nkamubaza ndetse uyu mwaka kirangiye noneho bibiri na makumyabiri azinisha imiti iyo ibitaramo aduteganyiriza cyane cyane hano mu gihugu cya Kigali ndetse no hirya no hino mu ntara kuko ahenshi mu ntara cyane cyane birangiye ni naho nakwibanda kuko inaha Kigali turamuzi cyane ariko hirya no hino mu ntara abenshi mu bahuzi bamubwira bafite amatsiko kuko na Kizito Mihigo harimo abataramo wenda navuga Rusizi, Rubavu, Nyagatare, Huye n'ahandi ndetse aho ngaho harateganya kuzagira gutaramana n'abakirisitu baho bizeye bikorwa ko bitangiye aduteganyirije muri iyi myaka
Innocent urakoze sinzi niba wakurikiye hari ibyo yari amaze gusubiza by'abateganyiriza mu 2020 reka rero tukure iki ubwo sinzi niba buri bubashe kumva igisubizo ubwo moto irimo iduteza urusaku ndumva bigabanutse ariko Kizito wamusubiza
ndabuza abajije ikibazo kimeze kimwe n'icya wa wundi wo mu kanya wabazaga imigabo n'imigambi mfitiye mu mwaka w'2020 ni kwa kunda mubwiye nindangiza kuzenguruka mu maparuwasi nkari ibitaramo byo gusingiza Imana nzagenera n'ibikorwa n'ibitaramo rusange noneho uwindi muntu ahereye no mu mujyi wa Kigali kuko nk'uko uyu nguyu yabivuze abanyakigali bararekarama barishyuza igitaramo kifunguye abantu baza bakishyura kandi nanjye sinyanze ko bakwishyura kugira ngo n'iryo shuri ndiho nkora bibone ko ryabona ibikoresho cyangwa tubone ko twanazibakira iryo shuri aho kugira ngo tugende dukorera ahandi ni ikintu nteganya muri uyu mwaka ibitaramo bya byinshi ndizera ko bizabageraho kurusha mbere
Idrissa nawe ari ku murongo wa telefoni wiriwe neza
iyo neza
urahagana hehe
muri yani Kigali
yego
ndi umukozi wa Kizito
arakumva
ahubwo waduhuje nawe tukaganira
arakumva rwose
yego ndi umukozi wawe muri yani Kigali turashima ko umaze kugeraho yego umufana wawe
ndashimiye cyane
ndi umufana wawe komereza aho ngaho
bimenyetso rero ko abana bakiri bato twabazamura nabo bagateza umuziki wacu imbere kenya nakwifuriza umwaka mushya mu bibiri
yego ndabashimiye cyane nani umwaka mwiza
yego ariko kuraje ufite abakunzi benshi turi kuri inyuma
yego murakoze
murakoze cyane
murakoze cyane Idrissa nawe kandi ugire umwaka mwiza na hamwe n'umuryango wawe
murakoze ko turabashimira umutumizo mwadutumiriye murakoze cyane
twari tuzi ko mumukeneye
twari tumukeneye twari tunamukumbuye afite abakunzi benshi niyo mpamvu tubahaye icyubahiro muri makeya mwadukoreye neza
urakoze cyane rwose Idrissa ubwo turabazirikana nk'uko namwe muduhoza ku mutima
yego murakoze
twakire patriote reka mbaze ku murongo wa telefone ni demokrate uranyumva urahagana he
ndi mu Burundi
ni ryo zina ryawe cyangwa niba atazi demokrate
Kwaeto na abii mamba.
Na abii wabii mgeer gari.
Kato wanya chige mkitani yo.
Eh?
Wanya chige mkitani yo na mkii mamba.
Eh, na abu gari ngewe niyo mamba na nifu bachina kuna ninsi.
Eh.
Mamba ya abii. Sao? Iko menezi.
Bo, ni kumbo tu moteka.
Okay. Ufti chibazo, changwa ni nere dana?
No, nikubuga nawe ni kumagara mutumirwa muhanzi. Halo.
Yego turakumva, komeza.
Nikubuga na namyeshane kose ku mutumwe matungi. Mhm.
Turakoze.
Nuba nashaka ntangi ndano ki wanje.
Mhm.
Na akomeze kuza teza imbere umuziki wiyo.
Yego.
Ariko ngazobasa.
Yego.
Abasaba ngana bizo kwikira.
Mhm.
Mucho tondele uitwa uwiringi ma tojene.
Mwetu gato.
Uwiringi
ma na tojene.
Ni muhanzi umunyarwanda.
Mhm.
Atuja kujya bose babire.
Okay.
Ko twamushaka twamushaka cyane ko twamukunda.
Okay. Sawa tuzareba niba yatubonera kanya.
Ya mikindi nacho. Halo.
Ndiwe turakumva.
Ndabashimiye cyane rwose ukuntu manyitaye umukanyakura.
Turabahamagara iyo muduhaye nomero zanyu keretse iyo zanze guca mu rwose.
Ariko ndabazo. Nashaka mumfashe uburyo nshaka kunyura inbox nkatanga ibyumviro n'ukubazo mfite. Nashiye ngakuruhuka.
Muri kuri Facebook.
Oya ntakiri aho nashiye nkanyura inbox yanyu.
Ndeka turaza
kukwa. Mukamfashe. Mukamfashe ubwo nabikora kandi mamukoze cyane ko kera ndafite ibibazo nashaka gushyikiriza ngaho nyine kuko wejo yanyakiriye mushe ku mayange ndamubwira ansaba ko noca nyura inbox mukanyakura kugira ngo ndabishyikirize mu ibanga
sawa ntago ari guhamagara uwo bikubwiye
mbo nyina y'ikiganiro ntabwo banyakuye ariko nabasaba rero nabasamaze kutitwara ikintu cyangiye muze kunyakura kugira ngo mumfashe muri ubwo buryo
uyu munsi ubwo ntago mpamya ko bye biri bushoboke ko akazi ni kenshi nubwo nuko uzabishakira ikindi gihe
murampa muhango rero
iyo deka nsabe bagumane nomero za telefone zawe
aha kuma mukoze cyane rwose umwe mu DJ kugira ngo bikunde icyo mwana umwanya akanya katuboneka mu bintu binkorere kuko ikingwane nyinshi ibazo byinshi
niba hari icyo twabishobora ubwo tuzaguhamagara twumve
muba mukoze rwose ndabifurije kurangiza neza umwaka
nawe
no kubutangwa neza ugenda nawe urangije nabi ndi mu bitaro ubona agahengwe muzatangira ubuza neza murakoze
nawe uyu mwaka uzakubere mwiza kurusha uyu nguyu urangije
murakoze kandi icyo kibazo kumuciteho cyane
urakoze
warangiye nabi cyane kose kuri kiyo
ihangana
mbwawe icyo kibazo mugishyire ku mutima
yego nakumvise rwose
sawa
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga reka noneho tube tubumvisha kubera twavuze ku bijyanye n'umuziki cyangwa se kwigisha abana kwigisha urubyiruko byerekeranye n'indirimbo tube tubashyiriho n'indirimbo Kizito Mihigo imwe muzo yaririmbanye n'abo bana indirimbo Gloria. Kizito Mihigo iyi ndirimbo ni indirimbo nziza abana bawe ndumva batangiye kubimenya
biraza ntabwo ndirimbo ariko twayihimbye n'indirimbo isanzwe kiliziya ijyanye n'ibihe bya Noheli ni indirimbo usanga ziri mu ndimi zose zo ku isi ni za ndirimbo usanga rwose zarabaye kimomo ku isi hose muri kiliziya ugasanga rero iri mu ndimi zose neza rero nabafasha amajwi kugira ngo numve wa mugani n'aho bageze ujyanye no kuririmba noneho umuntu abe yamenya icyo yagiramenyesha ko abo ngabo numvise baririmba ni bakeya nari bari basinze ikizamini cyo kuririmba kuko ntabwo nari kubasha kubafata amajwi zose icyarimwe nabanje kubakoresha ikizamini cyo kuririmba n'aho bagitsinze bamwe yaza gufata amajwi mu studio
no ngo ni haboneka kanya turaza kugira n'izindi urutoki rwa rwanyiri haraho iyo nasaka ko batwumvisha ya aho nawe uririmbamo ariko ubwo nibishoboka mu kanya turaza kwishyiramo ye twakire ku murongo wa telefone Donald wiriwe
mire mire
urahagana he
emerere mu Rwanda
ni umwaka mwiza
mwaka mwiza namwe mwese twishimira n'umutumirwa mwadushiriye kuri radio.
urifuza kumenya niki ufuza kumigezaho?
Yego, nje we kintu nari nishaka kuvuga. Muri rusange no gushimira Kizito Mihigo ukuntu inyigisho atanga ya muri Kiliziya Gatolika cyangwa se no mu buzima bwo hanze hose. Nta kindi navuga kirenze uteretse kumubwira kuraje ndetse n'abakiri batoya akabafasha, gusa ntabwo mbizenda ngo afasha abantu ku myaka ingahe kugeza ku ingahe, kuko hari n'abantu bakuru baba bakeneye kuba baza no muri iryo shuri kugira ngo bagire ikindi bibunguka mu buzima bwabo kuri muzika. Ntabwo mbizi niba hari icyo webo abateganyiriza.
Ni igitekerezo cyiza.
Yego.
Urakoze Jona, ukomeze gusoza umwaka neza rero, kandi n'undi uzakubere muhire.
Sawa sawa, murakoze kandi n'uwo mutumirwa agiye umwaka mushya kuri we.
Umwaka mushya muhire nawe Jonati.
Murakoze.
Kizito rero wumvise Donati arashima, ariko kandi anifuza ko n'abantu bakuru bagerwaho. Ndavugaga abana mufata bafite imyaka ingahe, ubwo naboneraho nanjye akanya nkongeraho n'akandi kabazo. Muririmba indirimbo z'Imana urumwe Gatolika, hanyuma abana mwakira nabo mu yandi madini baraza nabo bakaririmbana n'abandi, bigenda gute? Biraborohera kubabona?
Mpereye kuri icyo kibazo mubajije bwa nyuma, iyo tujya kwakira umunyeshuri ntabwo tumubaza idini arimo, kuko muzika nta n'ubwo igira idini buriya. Kandi ubungubu bwo twafashe amajwi y'izi ndirimbo za Noheli twagira ngo nuko ari izo ndirimbo icyo gihe twari turimo, ariko umunyeshuri arangije kwiga iwacu ashobora guhimba indirimbo ashaka, ashobora kuririmba indirimbo ashaka, ashobora kuririmba iz'urukundo ashobora kuririmba. Ntabwo dutegeka abanyeshuri gukurikira idini rya mwarimu wabo. Ariko nk'uko mubizi, buriya hari icyo bita muzika klasike. Muzika klasike ni muzika ishingiye ku myandikire. Akenshi usanga ifitanye isano cyane n'iyi miziki iririmbwa mu madini kurusha uko yaba ifitanye isano n'iyi miziki yumva mu tubyiniro muri za boite de nuit. Muzika klasike yandikwa mu manota, usanga ifitanye isano cyane n'iyi miziki y'amadini. Niyo mpamvu akenshi iyo abantu bumvise ubwoko bw'umuziki wa klasike akenshi bahita babihuza no gusenga, ariko hari n'uburyo ushobora gukoresha iyi muzika uririmba n'ibindi byose. Urugero ni uko usanga nk'indirimbo zose zubahiriza ibihugu ziririmbe muri iyi njyana ya klasike, kubera ko bazihimbye bandika amanota kugira ngo za fanfare zicuranga bajye babasha kuzisoma. Ikindi ni uko ubungubu turakinga amanota, gusoma amanota no kuyandika, ibyo bifaransa bita solfège de chiffrage. Ariko hari igihe tuzagera abana bige n'ibicurangisho, umwana we yacuranga gitari, undi acurange piano, undi acurange wenda violon, ndetse n'ibicurangisho bya Kinyarwanda babe babihitamo, kuko nabyo mu cyerekezo mfite nifuza ko nabyo byagira uburyo bwo gucurangwa bwa gihanga kandi ku buryo bwanditse mu manota. Ejo ejo bundi twazumva nk'umushinwa ucuranga inanga ya Kinyarwanda asoma amanota. Ni ukuvuga ni uburyo nanone bwo guteza imbere iby'iwacu, ariko nanone nabyo bikagendera kuri bya bimenyetso rusange isi yose yumvikanaho bya muzika, ku buryo niba nohereje iningiri muri Amerika mu ishuri rya muzika ryo muri Amerika, abantu bamenye uko bacuranga iningiri bakurikije ya manota, atari ngombwa kujya kubabwira ngo mujye mukanda hano mukande hano. Urumva rero ubungubu barakiga kuririmba amanota, baracaririmba bimwe, ariko hari aho bizagera buri mwana afate orientation ye, afate specialite ye, avuga ati ngewe ntabwo nshaka kuririmba, ndashaka kuba umugitariste, ngewe sinshaka gucuranga, ndashaka guhanga ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero ngira ngo icyo yabazaga ni imyaka dufatiraho. Dufata abanyeshuri bose bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye babyifuza, kuko porogaramu y'amasomontanga nayikoze ku buryo ijyana n'iyi myaka baba barimo biga. Ni ukuvuga ko muzika twigisha twebwe intangirano n'ufite imyumvire yo kuvuga ngo ntigomba kuza ngo isimbure amasomo bigaga, ahubwo igomba kuza ari amasomo y'imperekeza azatuma umunyeshuri ndetse anatsinda neza n'ibindi arimo, ku buryo umuntu ntangiza secondaire amashuri yisumbuye
aya afite imiryango ibiri ashobora kunyuramo, ashobora gukomeza yiga se medicine ubuganga se cyangwa ajya kwiga ibijyanye n'amategeko icyo ashaka, cyangwa se akaba yazira mu muryango wo kuba umuhanzi afite ibikenewe byose, afite ubumenyi bwose bwa ngombwa, ashobora no kujya kwiga amashuri ya muzika mu Burayi cyangwa muri Amerika bakamwakira kuko abafite ubumenyi bw'ibanze bwose. Urumva rero muri iyi minsi icyo twatangiriyeho n'abo banyeshuri bari mu mashuri abanza n'ayisumbuye, ariko numva ko nkurikije abantu babisaba mbona byinshi, natangiye gutekereza ko nko muri weekend nshobora kujya nakira abantu bakuru nkabahuriza hamwe nabo bashaka kugira ibyo bamenya muri muzika, ku wa gatandatu batakoze umuntu akabahuriza ahantu bagakwiga ubumenyi, dore ko abantu bakuru buriya baba batanakeneye kumenya ibintu byinshi ngira ngo ibyo yabo biba ari ugushaka kwishimisha cyangwa gushimisha abandi, ntabwo biba bigamije kuzazamo ikintu kimwe gukomeye. Turabitekereza rero muri uyu mwaka ndizera ko nabyo ari ibintu ari kimwe mu byo tuzatangira.
Yego. Hanyuma se mbere y'uko twakira Gerard, abana bitabira amasomo yanyu ako abantu bakuru bagumana icyizere cy'uko namwe mba mubahishiye, hanyuma abana bitabira amasomo yanyu musanga bavanze abahungu n'abakobwa, abenshi ni abahe?
Abenshi ni abakobwa kugeza ubu. Kugeza ubu n'abakobwa nibo bitabira cyane, ariko n'abahungu bazigama barimo. Noneho ikindi navuga ni uko ubungubu ufite class ebyiri, ni ukuvuga hari abatangiye mu kiruhuko gishize, hari n'abatangiye ubu, urumva ntabwo bigana kuko baba bari bafite ubumenyi butandukanye. Ikindi nanone muri class zacu tuzagenda tugabanyamo igice hakurikijwe aho umuntu yiga, kuko umuntu wiga mu wa mbere primaire nubwo ntabwo yakwigana n'uwantu n'uwo mu wa gatanu secondaire. Ibyo nabyo ni ibyiciro by'amaklasse bishingiraho, ariko ubu ntiturabinonosora neza, yari igihe biba ngombwa ko tubavanga nk'iyo hari ikintu gishaka gukora nk'iki ngiki twakoze kuri noheli cyo gufata amajwi, ariko mu minsi iri imbere nibyo turagenda tubinonosora ku buryo ndetse hazaba hari n'abarimu batandukanye, cyane cyane kurumva tuzaba tugiye no mu ntara muri buri mujyi, ntabwo nahigisha byenyine, ibyo na byose turabiteganya.
Reka twakire Gerard, ndabona igihe kitujyanye. Gerard wiriwe neza?
Yego twiwe neza, murakoze kuhose na yafisha ari radio, nashaka kumubwira imbere ya kiro kiganiro kugira ngo menye icyo niherera.
Uvuze ngo?
Nashaka kumenya objective ya kiro kiganiro cyasherekeye iki, kuko sina yafisha radio.
Niko se, yewe twagize twavuzeho byinshi cyane, ni ikiganiro cyerekeranye n'urubyiruko, urwaruka rwigishwa umuziki mu bihe by'ikiruhuko. Ubwo rero niba utakurikiye byose ntabwo nzi rero twabasha kugusubirira.
Alo?
Oui.
Alo?
Yego.
Yego icyo kino rero mwakoze kumpa akanya. Mu buruhuko urwaruka rukwiye kwigishwa ibintu by'imiziki kugira ngo rukorane. Alo?
Yego.
Kugira rukorane, kugira ngo ruhamenyere ibintu byinshi, rwafasha kugira ngo n'ingeso bigojamwo ruzivamo kubera rutaronka umwanya puke masomo okipatu bisanga
tonga okipatu. Ane rwose ndumva uhuje n'igitekerezo cya Kizito, nagira ngo muhe amasogonda icumi atange ubutumwa mu gusoza ikiganiro. Kizito
yemeye make cyane, nagira ngo baze bashimire ko twaganiriye na ntumwe ku ijwi rya Amerika, ndabashimira cyane nk'abandi bose bagira mu hirwe n'abakozi banyu bose ndetse n'abatega amatwi radio. Ikindi ndasaba ko abaduteze amatwi indirimbo zacu bumva iyo muzika bakunda, nkunda kuvuga ngo niba kumva injyana gusa bajye bumva n'ubutumwa, kuko akenshi usanga hari abaririmbyi baririmba bagamije gufasha abantu kwidagadura, ugasanga ubutumwa ntacyo uvuga cyane ugenda indirimbo zose zo mu tugari navugaga, ariko n'abaririmbyi baririmbye turirimba tugamije wa mugani.
Ngo nawe twifurize amahoro, twifurize umwaka mushya muhire n'abawe n'inshuti zawe, tugushimira kandi kuba wagize uruhare muri ikiganiro, wakoze cyane. Hanyuma nshimire n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma, yego Patrick na Fasil Gebeho mwakoze, nshimire namwe mwese abaduhamagaye n'abaduteze amatwi aho muri hose, muzagire umwaka mushya muhire, turi kumwe naho mu mwanya uri imbere kuri mikongo ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusa. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukize mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu mukanyero.